continental za nini, that's it. Kabi mekushinda, just don't touch it. Mkwanja first, afu tuburonge badai, tuburonje. Hii chaisi minataka chaja, ina charge faster, huh? I'm back to the throne, na mamori wa mashatas. Thunderman minitona Loki, akidiru Asgard. Kimbala na zoza zile za kishagla nguna on my shoulder. Ana digi ganja, sare story za kuangalia demo na toju kumasta. Grrrr, uske ina clutter, boxer, TVS, Skygo. Senkena rumba bila kukagua pancha. Kukerekezo ni shida za my last bone. Maza, 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 maza. Niko kwenu hapa nje na mtu rai na jazwa, huh? Itakuwa case closed, fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed, check it dosh na pull up na mustang, huh? Itakuwa case closed, mrenga ni gazla, huh? Itakuwa case closed, mustang mrenga gazla, huh? Itakuwa case closed, fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed, check it dosh na pull up na mustang, huh? Itakuwa case closed, mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang renga gazla.
Jibag madiwa lafu tibag maziwa napelekea wife. Keep off marima niko sipping mamzinga usinyaribia psych. Niko na fruity loops na passion as me ripe yani full of life. One mic ili nipea five when akonoko 9 to 5. Lenda disco kota jiko red flag nikatoka mbio. Nikarudi riko siscom just take a bit and mepigia skilo. Off road to sea boat nina mafans wana shout you a tiplo. Na si foski bro, ndo ni make sense ila money flow. Imagine si kadera, stop ya sigara sai sai. Utiaji wa bera, kawe ni mjanja tuishie chomfa east. Wametokea na Vitski KDB 5-6. Ambia bitch wako atoke, kuna mziza jo fai kufinyo. Jajiko uligonge hustler, man samburu. Mini rustler, na niko na land kamulu. Into the badlands. Kwa hivyo, ambia mea miwa si face laws. Na kauna nitaka, welcome to gangland. Case closed,
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang mrenga gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla,
Itakuwa case closed,
Unani
tisha za macho, noko na mdomo atuele wani. We msichana wachana na skazo, kili atakupea ni kei na bangi. Rende, wrong, bado, mina shanga hizo zenu ndio gani. Squaggy, fiti na fashion, lakini nkidunga bei ghali. East, vele na tepa, steamy kizidi unatema ketepa. Kwa tiplo na washa wakiteta, moshi kwa keja nkiseti kiateka. Chunguza nkicheka, nikisikia fiti wanadai zimeshika. Hey Alexa, nicheze ngoma moja mupia Easter. Nilienda against odds nikishika pencil inakuwa case close. Buda wacha keja mimi ninataka esto. Simu ni mteja nikiingiza gariko. Unataka pesa na unanitumia please call me. Miss Bongi you wanna snitch on me. Untumie dema nikepishori. Lakini niko rada siezi tishwa G.
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang mrenga gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang mrenga gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang mrenga gazla, Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, Itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, Itakuwa case closed, Mustang mrenga gazla.